katoto kadogo, mama kikubeba kwa mbongo. Ulianza na kutamba,
ukatembea mdogo mdogo,
hata wajomba wala shanga.
Ulikuwa katoto kadogo,
siku wazigandi. Leo tunapiga shere, shangazi tatu iwapi? Apige bige leje, chomba tutu iwapi?
Apige saxophone.
Happy birthday to you.
Smile.
Abuju buju mumu, let's celebrate with you. Na tuimbe tena with you.
Smile. Smile.
Likuwa gatoto kadogo, mama kikubeba kwa mbongo. Siku wazigandi, leo tunapiga shere, shangazi tatu iwapi? Happy gege gege, chomba tutu iwapi?
Happy gege saxophone.